ɗo e studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiɗɗiɓe iwde studio tamani ono e jaam Bocary Soury yettinta on kabaruji goɗɗuɗo e ñalawma o fade jaabuji wottoji ɗi sellinede ɗum woni janggo ndena guɓal hukumanigal hunde fof wona talki gotiraɗi ɗi ngal ndena ana wondi e hawrinde ndena talki ɗi enna fo ko foti feccere dental talki ɗi enna jottikeɗe hakkunde nange hannde so deƴere ndenno waɗama e ley wotteji ɗi enna ko jaali e région ŋaji ɗi kala fo ndenno ko hartali wiide sahal to ka won dillere seeɗa waɗi to enna hono menaka en ndenno hokkude genari e guykaji mawɗi ɓeydike ley Mali ɗum saawi e dewtere ɗum woni ɗeyoji imagol ɗi gollirde imagol sarwusaji laamu ndenno naɓani hooreji leydi o hannde ndimaku timmi le yeɗugol haalaji e Mali dewtere ndenno 2012 walde nde wona jeya laamu Frédéric Hébert faccita ni yimɓe hannde ley Bamako fade jaabuji ɗi sellinede ɗo e ñalawma janggo guɓal ñenno ndentinnowal talki gotiraɗi ngal ndenno ana wondi e hawrinde kabaruji ɗum woni jokka hunde fof kono iwruɗe e bureau ŋaji wotteji ɗi enna fa yeeɗo ndenno hakkunde nange hannde ɗum woni ɓe keeɓi hawrinde e ƴewtade ɗereji gotiraɗi ko ɓuuri feccere e ley Mali fu ndenno hono e ley hono ko Mariame Maiga kanko mo humpita dow muɗum gokkeɗe ɗen Ousmane Dikko
ley feccere ñalawma gollirde daranino jaabuji wotteji ɗi hawrini temedere fu capanɗe nayyi e tati le leydi men ndi yuɓɓoyinɗe noga e goho Soumaly Cissé ana hen gotanama ila e cilol aranol ngol baale politique tati keedi hoore adema URD e RPM li nokkuji ɗo wote député en pillitete ley Bamako temedere fu noga e nayyi e ɓuccanɗe joyi goti ley commune aji tati temedere fu capantati e joyi goti commune jeegom o woni ɗo yimɓe gotali fa heewa temedere fu sappo e jeenayi tan jalti yuɓɓo fay woto heɓali temedere fu capanɗe joyi woto ɗimmi tan ley Bamako ɗo bandiraɓe men rewɓe wotanteɓe ana ley tiiɗalla ley jañali capanɗe joyi e joyi goteteɗe
ndenno hon jiiɗo wotteji ɓe Mali e caggal Mali ɓe kolliti wotteji ɗi gadi ley deƴere e leydi ndi fu ndenno so yawti jaaliñi yogaji sahal Mali to enna sabi menaka ndenno ley laamu gaw o jama yalti fa heewi holli mete muɗum dow no wotteji ɗi lanɗinira ni honono intallam ma kanko Ag Bilal kanko mo heeɓi neɗɗo goto maɓɓe e téléphone keɗoɗen mo
annen ko kimɓe menaka ummu ɓe mbi ɓe jaɓa élection ji ɗi les communes andrambukane e inekar président de bureau en kaɓɓama piyama mbutinama le bureau ji kullinama e malfaji donc e bureau ji ɗin ɓe préfet jaɓiɗi ɗum ɓe mbi ɓe jaɓata les communes ji ɗiɗi ɗi élection waɗa e wawa latade noon et puis les communes ji ɗiɗi na ɗon ɗi bureau ji muɗumen mbursaki les communes dalata ede tidere men ɗum waɗi ko ɓe mbi ɓe jaɓa se les élection ji ɗi RPM kam heeɓi saabu la commune central RPM kam heeɓi donc ko menaka fu hannden ummaka e wi jaɓa e jaɓata
nangugol ko wiyete hoore jungo kañum e guykaji mawɗi matama ɓeydike fa sanne ley Mali gollirde imotonde ndenno sarwisaji e calɗi gollirɗe laamu yogaji hokki hoorejo leydi o ɗum woni ɗereji muɗum imirɗi ndenno wondu ko ndenno hono kanko mbiyeteɗo madame Konate Dieynaba andirtirteɗo abital hoorejo walde nde enna ɓeydani salmata daw dow hono ɗiɗo ɗereji ko saawi ko keɗɗen Oumar Waygalo
kamɓe suudu sérieux ɗum woni dartoɓe hono yimɓeɓe kippata kaskiji sano donna motoŋaji ɗiɗi koɓe ceɗɗi ley hen ko ana foti temeɗiɗi e nogay kanko foti deɓe sappo fu ɗum kaɓe totti cuuɗi sérié leydi meɗen ndi hitande 2011 yaade 2012 nde kanko yiya ley hen ko ana hulɓini ɗum woni yurku yurku kañe ñamde jawdi suudu baba ɗum yiya ley toon ɓe goho ni yimɓeleɓe ɓe jokkata sérié soɓe donna motoŋaji ɗi fe ɗiɗo ɓerde muɗum du ɗereji ɗin dokkiraka no hani hokkirede tataɓele muɗum du kamɓe jaɓɓotoɓe ɗereji ɗiɗe ɓe keeɓa jaɓɓirade ɗi noɗe kani jaɓɓirede kamɓe laamu koɓɓe ne ɓe kani ɓande ɗum woni hunde ko nafata leydi
walde golloɓe sarwusaji moɓirɗe keeɓe leydi meɗen ndi enna ana e murtere mawde gila teeñe ngam ɗiɗon maɓɓe nangama ɓuddama kasu Bamako ɗo enna ɓen kidal gollanno ko ardi basiji ɗi enna ɓe nangama e guykaji mawɗi ley dawridal maɓɓe e neɗɗo goɗɗo fa hono ɓe keeɓi yaltinde e ley keesu laamu o ko yaata e millionji sappo e nayyi kalisi sefa hooreɓe walde nde enna ciini ɓe jaltine kasu so wona ɗum ɓe jokkan e murte nde maɓɓe nde enna ley yewtere hono Agisa Sulani Suladini Maiga kanko hoore jamaabe o mo hebi di kanko hakkun makko e arke toure kede den Umar Waygalo
not préavis de la liste
sinado min gollidita be ka jokkite ta fen min koke garantie do hono fati yimbe be jahana pena pena do amen tayad sabi wakkati jono de sena do ma so yama do gollata wonko ngadda fur be garani ta be nange be jahabe uddeyo wakkati jono mi da andi wala ko yimbe amen be ngade kan yoppite ta fen so be jokkita ma do be ngoni de yimbe charto be kaja sarade farmay warande be jaha charoyobe murtel amen de yode balde tedno so be jokkita ma do e balde tedde do kam be mbay onto do golle so be jokkita ko do e balde tedde min jawa hakkuna amen min e gollobe hodmi kani wadde faabe kebo be jokkite
ko toute action syndicale amine
walde de wana jella mo frederic iver facitani yedobe halaji do bam ko do kala ko dewtere mabbe ne sawi bangala la halaji journaliste en runde afrique be ena be bi mali woni misalu lulludo bangal hadu gol yedobe halaji gollano haniri je gila kudeta o du wadi dum de 2012 o ena dum beedi toñange journaliste en fa won hadabe hakkeji mudun en jaati dum balludi lamu o fewde yedobe halaji didu nenno won ko hadi tabin won e ko hadi tabin tingol anniyaji journaliste en be ley hono ko famusa sidibe kanko o mabani en ko kede de Umar Waygalo
ila 2012 nat so tid alaji ngade leydi meden di dum woni kambe jeddabe kabaruji noddirte journaliste en be kebi le hen tid alaji fa wana hese kanko yo goto bindo dum woni Mohamadou Talata Mayga o holliti wiide journaliste en hewbe nangama wiede sinabe kala to be kebi kabaruji mabbe di to hay dum ne hana wadede journaliste fe faande o holliti wiide dum woni ko tuudi yeddabe kabaruji di kan hokkede jawdi le hitane ko dum buitama le hen sanne sabi sa jewi milliyoji chapande jenay go dum woni ko be dokka hikka ko sa jewi le hen ne journal fu ko hebata le dum burta une chapante dine yottata ko fe ko be todirta dum woni kulleji ko be biata imprimat fa be keba be moddinira dereji mabbe di
walde delta le dela aduna yete le loni bami sariyaji sariya mawdo heji ma nyaloma didi lewru novembre hitande fu lato nyaloma habgol yo e war hore journaliste en aduna al okala nenno o nyaloma jati yedobe halaji islen dipon kanye e Claude Verlon yedobe halaji tubo kobe mbara e mudum kidal o en nenno walde jangobe lekol jande leyire be bedu njari koyde mudum beta hande fa be kollita metta mabbe wodudo wono godube nen hakkule hakkul mabbe e lamu o be bi jobin jobdiji mabbe jobatake no hani e le wakati de horeje mabbe Mamadou Diallo mobani Mohamed Almamoudou ko kede de Umar Waygalo
saji be dum fami kolla metti amen fewde ko cogu jobdiji amen di garata law ko fami kolla metti amen du hono lamu o wordi do no sabi ila 2010 sa jeewi cogu jobdiji amen di garata law fe dum won do commune jagobo do bamako do sa jeewi le commune ngay keddi di fu be keba joddi mabbe ila de lewru ndu hebi sappo jeena yaadi nogaynde hay minen do commune jagobo do mi kebata jobdi amen fa lewru ndu wata fa do heba wakkatiji balde sappo na wakkatiji mi heba balde sappo e joyi min biya mi jabay o golle min nodda lamu en be dum woni barkante en be tinno be jewano hono jangino be kani wadi nede sabi de mere en be ka kambe ka be bawana fi fu fota sa di mer commune jagobo do bamako do kambe be bawana jangino be kolliduno boode mabbe kaadino be joggirto jangino
dans la prise en charge des enseignants
fa de mede waynondirde kede den fa hande no alhaali jongorata alalbare jangole malikale Waygalo
tumbutu matan degreji nogay gole bete gaw matan nangi seeda gaw jakkanama degreji nogay tati moti jakkanama degreji nogay nay tawdini matan bubol tawdini jakkanama degreji sappo e tati bamako matan hindu seeda kanye nangi bamako jakkanama degre chapantati e nay sigaso matan chudule kiki de kanye yaralla seeda sigaso jakkanama degreji nogay jetti
den on kumpitama e le hunde fuko wonno kabaji fade jabuji di woteje ba haleji jango gubal imi ngal kanyum ammi de jemudun hawrini kala nela an hani ko di dan ni sido woteji kala jabuji mudun jalta jango so dejere matama e lil malikala to sahal to ka diller wadi to en hakkunde genar hukkude genar e guykaji mawdi wiyama dun ka beydima e lil mali den on dimaku timmidu e le yedugol halaji nenno e lil mali wana on jarama e le wokki don ko ni jango